Exclusive from ZHitsPromise.com.
We can all afford Vonce van Kala Kodi
Soya Binzi Kamfuru Mende Itokura Mantengo Ubo Manchevere Kamfuru Mende Itokura Mantengo Ubo Echi Echi Wabikamo Profeti Mugulimi Chindi Chakulima Chashika Oh Echi Echi Wabikamo Profeti Mugulimi Chindi Chakulima Chashika
Take a 20 total free education, yeah, na what to solve. CDF, what to feel it. Give me na bonta te basisemo.
Just imagine, no mwaka taula pa. Ifin tu fia chinja, awe bali ulebunga. Just imagine, no mwaka taula pa. Ifin tu fia chinja, awe bali ulebunga.
Tumu bezindi, abelele ya botule. Mamule lingo tuti singa nyoyu Amubone muzi ndi jishoto CDF ya zwa kuyaka kunina kupate la ye Atu balumbe basolori yesu bari Amuindirie basolori akubeleka ye
Nizi mahira chipasa ulemu umamali kesi
Kulipe vovu tana na makada
Tuamina walifuti tuwa sabuidila CDF ya watu ane Shikola ya wanaona tuane Yowe umesa ya mbali tuadidila Muhani lola Asate mili mbali atuadidile
Fire Joko utewe isusha kapuwe na isusha Joko utewe isusha kapuwe na isusha Aga inde
from ZHitsPromise.com.